Re le mokgatlo wa Democratic Alliance, DA, Tara Mantsopa Local Municipality, Ladybrand, ke tshwenyehile haholo ka dikgomo tse tsamayang di sa laolwe Ladybrand le kotsi ena ya lefu ya diphoofolo tsena se bitswang foot and mouth. Re le mokgatlo wa Democratic Alliance, re e tla tswela pele ho etsa bonnete ba hore re nka bohato, re netefatse hore mehato e re nkang ho tshireletsa baahi bohle ba ka hara Ladybrand le ho nka kgato ho ya ka hara council moo re dutseng fatshe re le baetapele ba mmasepala ho bua ka taba ena ya hore na re tshireletsa setjhaba sa rona jwang diphoofolong le hore na diphoofolo tsena tse kenang ka hara metse le metsaneng ya rona di tswa jwang ka hara metsana ya rona. Ke a leboha.